nishayimpoteza mtu ninayempenda. Listen to my story. Saa sita za usiku peke yangu mbele ya kaburi, machozi yanitiririka, mimi si feel mzuri. Jina lako kwa msalaba, hadi ufe ni miaka saba. Namuuliza Mola, we mbona humo nami hapa? Harusi tulisherekea honeymoon kule Mombasa, ulivyokata kiuno kaa wa Cuba wakicheza salsa. Urembo wako ulishinda wa Halle Berry, Tara Banks, Naomi Campbell na Mados kwa teli. Ulipoaga dunia siku wa karibu kusema kwa heri, all I can recall ni sauti ya daktari kwa simu akiniambia, pole Nelson, mke wako amekufa. Simu niliachilia, machozi nilialia. We had big plans of a bright future, a big family blessed with a happy life. Bila wewe mpenzi wangu nitaishi aje life?
Mola nipe nguvu we, maisha kuyaishie. Mola nipe nguvu, maisha kuyaishie. Sababu bila wewe, nitaishi aje, aje.
Once a life is lost, a new child is born. The doctors try to fight your death, but they never won. Remember how we used to go for holidays together? On our wedding day, I promised you I'm gonna stay with you forever. Since you passed away, life has never been the same again. I've gone insane, God damn it, I've lost my brain. Oh Lord, can you please make her breathe again?
So far away,
so far away.
In the land of angels.